qui m'ont dit.
Vas-y.
Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Nanguya, papa. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Nabisoe, Yahya. Yahweh, Nanguya, Yahweh. Oh ya wolo ba kyoko sala ya ya papa sembola loboko papa oh Yahweh nangu ya e papa na lelio Yahweh. Yahweh nanguya e papa, oh Yesu nanguya e papa, sala yako kamwa Yahweh nanguya e papa, oh Yahweh 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 e papa tobeleli o Yahweh Yahweh e papa tolukio Yahweh Yahweh e papa Netolama Yahweh, 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 Mimonisa Yahweh, 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 Yahweh.